Nakibiina ekiri mu buyinza kya National Resistance Movement NRM mu kitundu ekya Kigezi balayidde nti mu kalulu akajja Pulezidenti Museveni baakukamuwa akalulu kano n'ebitundu ebiwera ddala 10 ku 10 olw'ebyo ebikoleddwa gavumenti mu kitundu kyabwe omuli okuzimba enguudo ez'omu nsozi, okulongoosa ebyobulamu, amasomero n'ebirala ebitumbudde ekitundu kyabwe. Abakulembeze okubadde yalisa Minisita Dr. Ruwakana Rugunda bano basoose kukwasa Pulezidenti Museveni effumu nga engabo ssaako entebe ey'ennono mu kitundu kya Lukiga okumwagaliza obuwanguzi n'okuvunuka obuwonvu n'obuko nga awenja akalulu. Rugunda agambye enkola za Pulezidenti Museveni ennungi omuli okuteeka eddagala erigema mu malwaliro kyongeza ku myaka abantu kwe bafiira okuva ku myaka 43 okudda ku myaka 65.
Ngenda kwebaza Pulezidenti again abooka puroguraamu ze ezaleesire ekyokuleeberaho ahajyamagala atumire life expectancy y'abanyayuganda yayeyongera tukakwaka gavumenti abanyayuganda life expectancy eri emyaka 43. Ahundagambira life expectancy y'abantu ba Uganda n'emyaka 68. Ekyo nikyokukiteera omu ngalo, ekyo kibasire abooka Pulezidenti akaleetawo programs eza immunization.
Sipiika wa Palamenti era omumyuka owookubiri wa ssentebe w'ekibiina kya NRM Anette Entamu ng'alagidde abakulembeze mu kitundu kino okwesigama ku bikoleddwa mu kitundu kyabwe okusagula akalulu k'ekibiina. Amunga agambye abaleeta ebya protest vote bano bawakanya nkulaakulana.
We are going to vote for you 90%. It is an appreciation vote for the peace, for the development and stability brought to this country. And we make sure that we deliver you overall in the country 90%, at worst 87%. This country is not for trial and error. You see the people with umbrella coming, that they want a protest vote. Are they protesting for the peace in the country? Are they protesting for the development in the country? Are they protesting for the wealth that has been created by President Museveni? I wish you well. And this campaign we are going to look for both ourselves. If you win as Rukiga, you will take the credit yourselves.
Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olwaleero lwagenda okumaliriza okunoonya akalulu mu kitundu kino ekya Kigezi nga wakumaliriza ne disitulikiti okuli Kanunguko ne disitulikiti eya Lukiga.